Superstar Rani Rangili Tabu Madaria Music by Mevari Brothers.